Acabamos de ver que faltó la queña con el café a irar, ufnejerra, sacantan queña, jalcabajra, música sin aferini, waliti devina, música toconi, cabama, música cana, sin aferini. Waleti Devina. Musica canara che fa dato. Aci Waleti Devin. Me cana durare che.
Use the redact tool to select the information you want to hide. And it's gone for good. Now you're ready to share.
Mi agni hire na dabane tolena jetare wansi rabade altonko tebi ani jakenia dawiti mano ibajiru go atidemnane mulate rungo garamba katus tubungo nolunga bazini mawano mijedu dawiti mana ibajiru go atidemnane mulate rungo garamba katus tubungo nolunga bazini mawano mijedu
yerina kogesa
ati ana abduga Iruda bar andua
Irina kogesa
Ati anaf kogat
Mana chireke sai
Iruda bar andua Rudabar andua Kembega karadem sakeno
pagega Irina kogesa
Adi
Allora che fatto te Kenya do fajarra noega amma sarbakana isinafe
Do not get a consolidation loan until you see this Mario Lopez
Janini agato timboretta demna
Rike san sore sa kumata ma bopasu kumata ma bopasu Arketo singa fatu an Arketo singa fatu himbe kwana tifetu himbe kwana tifeto Kallo to cantala galani sinega ottu ganamani na Arketo singa fatu himbe kwana tifetu, himbe kwana tifetu. Kalo
nega otu ganamani na
Support KFAI comes in part from the Dakota, presenting Daka Braka Wednesday, July 29th and Thursday, July 30th. This quartet from Kyiv blends traditional Ukrainian music with rhythms and melodies from India, Arabia, Africa, and Australia to create a layered world music sound. Their performances include strong visual elements, such as animations from Ukrainian artists and photos of Ukrainian life projected behind them. They're touring with their latest release, Tak, a spiritual, hypnotic, avant-folk album reflecting the sounds of a modern Ukraine. More information about Daka Braka at the Dakota is available at dakotacooks.com.
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety. A lot has changed in the past year. The speed limit has not. Speeders can expect to be stopped. Speed kills. Please slow down. Extra enforcement now on Minnesota roads.
Hello, come here to the Fajr Ranu de. kam jirtu nagara harra dimma tokko irratti mari'annaa dimma afaan ofii baruu irratti mari'annaa dhufaa jira. galgala odu kabadnet ya na galgala sambata mosa kanati dema oromorati bayina ni mariana ega harra wantini senitimu ufejra wae kanarati mariana wae Oromo Literature Festival jera mukana Oromo Literature Festival ikana kara Africa Light book and cafe shop itin kopesine kan kopesine ka Minnesota Humanity Center iti asera kuno adresi nisa hinjera asera adresi sa inarkatu tari adresi sio barbadu tae namoni toko adresi inarkani yero jada narkina adresi isasi isinita himnu edna aka erratir matanira kanuti barbanu adresi nisa 984 in Van Hoo Street, St. Paul, Minnesota. Da. Kanafi kota irati hirmada isin injenna. Do kana ega yoruftani mal irati Marianna, mal irati wanti irati Marianna jechun. Mari akami kekesena kanjetani wan lamarati wan sadirati Marianna kuya sana toko wari kitaba kabdani fidatna kota kitaba kesani authors will read from their book kanafi wari Otarita tan kitaba barresa tan kitaba kami yuta udenda kitaba toko ko fotondain kitaba hunduma yuta udenda kitaba jera qamna jetan hunduma yu qabadda kota kitaba duri satao kan kesani satao kitaba adam basnu nuti kitaba kan charchita udenda kan amanti kristana ta udenda kan islama ta udenda nof kitab ni kitaba kitaba wanta efi wan oromoni chalekasi sajetani wanta kitaba durifa devistani okin wanta farka kabdani adunyati charati nargisi sanu raguyansun kunoti akka oromoti kitaba kasikamna kunota oromoti wana kasikamna jenne kanirati argisi sanu ta lamafa kitaba ke sangesa dubisu dandesu kitaba kanam barrese chechu dandesu wae kitaba ega dubachu dandesu ala sana itani sanan ala kani erratti mariannu kesatu wae benefiti di learning afan oromo okin afan oromo barachun diaspora erratti mal faida kaba kana kani kopesu barba nefi hundu machala yero tokko gafin ga fa Kenya fi University Minnesota ti afan oromo banager afan oromo banne afan oromo baratoni barachajra ni baye miti kana fi yero hundu mayu rakon nukunam rakoni Baratani afan oromo barachudi de jechula ni jechula isakana kam gonet hiku dandenye mali lama fa barata kumasadifi ibala maltu Minnesota kesejera barata kumasadif ibala makana afan oromo ni barbaches yaro tokotoko baratoni isu mayu amma dola mati afan oromo barsisa majra mana parum salama charter school itechula Isan kanati baratoni malagon afan oromo barachun jedu afan oromo malagon malifani faida rumtisa mali kanjeru gafi kasu kanafi debi kenu rafi debine ni sadafani kan wajenin kau yo kanaf debi kenine akumani sininjere barata Kuma sadifi dibbalama all to Minnesota kofa kesa jara. barattoota kanaa barumsi afaan oromoo akkamitti ga'uu qaba akkuma amma jedhame charter schoolii kanatti dhaabachuu qabamoo public schoolii keessas galuu qaba yaanni keenya kana public schoolii keessa galuu qaba kan jedhu qabna public schoolii keessa gaafa galee barsiisotaa fi leenjiin akka kennamu goona barsiisonni yoo xinnaate barsiisaa sadii afur kan afaan oromoo akka laayisensii argatan afaan oromootiini jechuudha Minnesota irraa laayisensii akka argatan goona achiin booda egaa yoo Minnesotatti nu milkaa'ee jedhe Minnesota keessaatti public school in Minnesota tiyo banne achin boda state ibratis akabana mugona bakka oromon jeru hundu matu echuda Canada atau Washington DC atau Oregon atau Washington state echuda Seattle bakka oromon jeru undatu mali filman oromo wankana argachu kabu jenneyan kana ergen jedhen booda gara faayidaattiin xinnoo deema kanaaf akka irratti hirmaattaniifi akka waan kanan wajjin hin cimsitan waan hin barbaaduuf jechuudha faayidaan afaan ofii barachuu maali kan jedhu kana heri keessattuu heritage language kana tiraamaa wajjiniin wal qabsiisa tiraamaa jechuun egaa akka dhibee sammuutti kan ilaalanii tiraamaa actually dhibee sammuu qofootoon ta'in baayolojiidhas maaliif dhiibbannuurra ga'e suni baayolojikaalii waan qaama keenyas baayolojikaalii waan affeekt nu godhuuf jechuudha kanaafi yes psychological windidha yookiin immoo godaannisa sammuu keenya keessa jiru saayikoolojii keenya keessa jiru godaannisa qofa otoo saayikoolojii yookiin xinsammuu qorqalbii warra jedhanis jiru saayikoolojii hundumaafiyyuu sana keessa kan jirudha kanaaf maddisaa maalidha namni traumatic experience baayyee qaba yeroo hundumaa maaliifi nama waan taaneef safariingin idduma hunda jira iddoo tokko tokkotti hin hammaata iddoo tokko tokkotti immoo hin hammaatu yeroo tokko tokko namni tokko tokko waanuma gaarii qaba yookiin fayyaa qaba jechuudha karaa saayikoolojiitiin fayyaa qaba dhibee sammuun qabu jechuudha kana kan namni taarumaa qaba maaliin beekna waan baay'eerraa beekuu dandeenya fakkeenyaaf amala isaarraa barattoonni mana barumsaa dhaqanii barattoonni xiyyeeffannoo dhaban jiru xiyyeeffannoo hin qaban xiyyeeffannoo gaarii waan hin qabnee fi barattoonni kun dhibee waan garaagaraa qabu mana barumsatti wanta isaanii kenname irratti hin xiyyeeffatanii hin hojjetanii yeroo tokko tokko hin jeequ kan isaan jeeqaniif rakkina isaanii miti waan amala addaa waan rakkoo biraa qabaataniif otoo hin ta'in tiraamaa sana qabu jechuudha tiraamanii tokko daa'imni mataa isaaniitiin daa'imman waan isaanirra ga'e tiraamaatti fida fakkeenyaa fi daa'imman jaalala warraa hin argatan taanan jaalala barbaachisaa ta'e maatiin haala gaariin hin kunuunsan taananii daa'imni maal yaadaa ani jaalatamu namni na jaalatu hin jiru namni yoon rakkoo koo naa hubatu hin jiru rakkoo koo naa laalu hin jiru jedhanii amanuu jalqabu kanaafi akka ignored negligence suni akka ignored it or unmet need edama psychological need actually kuni isa sanatti deema kuni dhaqeeti daa'imatti miidhaa sammuu keessatti godaannisa wayiiuma yookiin madaa wayiiuma madaan sun hin fayyu taanani ijoolleen suni homaa wanti irra ga'e nuti hin beeknu garuu mana barumsatti qabxiin isaanii gaarii miti yeroo hunda mana barumsati barsiisonni ilmi kee jeeqe intalli kee jeeqte akkana gootee kilaasii hojiin hojjettu maal waan jedhamutu jira waan sana keessa nu galchaa jechuudha deebi'ee kana wajjiniin kan beeknu trauman ika idoller kan gae da kuni garu trauman intergenerational ida yot nate aga ka kayude majadam abada ilmat ilmarra ilmat aga sadafa yot nate hinde majadam kana jachun yero yokesa nanno kumala mafko atokko nat fakata France ti koranno kora metokko jara I think France miti Germany ti koranno kuni dubartota olfatani yero rakonjeru yero bela an bela ture fagora of course yero nsuni dubartoni yero bela sana ulfani dahani ijolleni sani trauma godatani agamma warriju matasaten traumatic experience kamna kanisan chani holocaust sanirai amma jollen akakayun akaklen sani trauma kesa one turani holocaust one turefi biya kanati kunun saadati kanisan godat kaban yokini mo rako kana madaka na fayisu wanta gorani tujer debi african american ni sakasuma kabu biya kanat america ke satti jechura wari native sakasuma tikabu kana fi waligala ummani heddu ninkaba kenya garu mo cimada Kenya kani oromo ke satuyu akkamale cimar biyettis iba ture traumatic experience kutta kamna biyet afan Kenya nakambaranne ada Kenya nakambaranne enyumma Kenya nakambonne nugorani anutisata u aban Kenya kakayun Kenya mitan suni nurrejer rakon debi basic needi akka bela akka belau debochu akasuma serakachu wana kasakasi sunis traumatic experience sana kamna jechu sanana la bayen kenya mo buqane tijerra uprooted tane jerra biya kenya kesen jirru biya alaga jer biya alaga wan jirru fi biyi nuti jirru kuni biya qamni kenya beku mit we are forced to be here dirqama rakkootu biyyaanu baasee biyya kana keessa jirra cabbii kanaan qaamni keenya waliin beeku straagilii goona hiitii asii yeroo tokko tokko spaay godhu akka har'aa kana faa dhibbaa ol ta'u kanatti qaamni keenya adaabti gochuuf hin rakkata istireesii uuma inni suni nurratti of course stressin suni trauma jechuun gara biraatiin stressidha stressii lama jira stressin tokko stress small stress or small t jedhama tokko small major t jedhama trauman suni major t dha kuni small stressin kuni fakkeenyafi yoo harra akka malee ho'aa kanaaf stressin nuti dhagaamaa akka barbaannetti hojjechuu yookiin diizii ta'uu dandeenya laafuu dandeenya garuu har'a qofaaf kun yookiin boruu qofaaf guyyaa muraasa qofaaf sana booda hin deemu traaman garuu hin deemu traaman inuma deddeebi'ee dhufa inuma deddeebi'ee dhufa kanaaf nu jeeqa kanaafi kan jeequmsa keessa gallu inni kun egaa nama gurguddaa irrattis hin mul'ata fakkeenyaaf maatii keessatti abbaa warraa walitti dhufeenya abbaa warraa haadha warraa jedduu jiru baay'ee jeeqaa namni walitti dhufeenya hojii irratti baay'ee nu jeeqaa maaliif namoonni tokko tokko salphumatti iddoo hojiitti namaan walitti bu'uu hoogganaa isaanii walitti bu'uu kun hundi kan mallattoon isaa tiraamadha dhibee garagaraas fida tiraaman yoo hammaachaa deemuu dhibee sammuu akkasumas diyaabeetii pireesharii kolestiroolii wantoota akkas kana wal qabata akka malee maaliif stress response da stress in sun yeroon tuma qaamni keenya wayinna ragawudha deema rakkoo wayii dhufuudhaaf deema an haala gaarii keessan jiru an nageenyi natti nagaamu even nagaan biyyattis keessattuu biyyatti dhabuudha sabab ni toko trauma da is de dabalati mo de ma jarai so ma yu amak yero toko toko baye baye nga da diamond yero kana dalatu funduratti mal tati akkam tati be bakhundatti ukasa daga guddacha harra abba ko kinara ko yokin no polisa ko politiko himbutu inagatu kasitigafatu wana kasi loltuna kasnagora policy nakasnagora ma safety nitinaga munama iddo hundumatiyo safety ninjerutanan yero hunduma traman jerajachu kanafi inni suni nama gaddisi su agog dala sadi wan de mufi kanafi malgona kana fayisu da fi dibe kana gokini mo mada kana fayisu malgona isa ke sa musican tok adetti de viuda inni kutat adetti aden baye fayisa aden ada gafa jennu fakkenya fafano fi barachuda afano fi gafa barannu afan malqaba asarratta kana hubattan qoranno ara I think kumala mavdiktami lama mattan fa me qoranno kuni atelistani anan nagayega yerosan harawanan taif kanani dubise yerod masambay natfakata of course recently daimni afan kambarachu jalqabu oto gara haada ke sajru malif haati afani shin dubattu suni vibrationi age sagalem vibrationi wonder buffi vibrate gafa godu vibrationi sana gara haada ke satti daimni hindaga kanafi afani mo vibrationi gara gara wan qabu fi yechura daimni kaisanjeraniti daimni afan fransi dubatu fi germani dubatu vibrationi gara gara wan nagawu fi dandetti afani ti gara gara kabaitu kan germani daga gara hara ke satte dagai suni yo dalate afan germani salp matti baru denda kan fransi mo kan fransi sanio dagagud achuma kessa ture dalate afan fransi chud afan oromos kan dagagudate gafa dalate afan oromo dagau hinguddata ichu salpo matibar kuni deme even erga guddate mboda afano fitti yu gafa debio afano fi gafa baratu salpati barachu denda ichu asit afan inglizin afani katusi afano fitti gafa debio afano fi barunsuni isaf nifayisa isa malifi durandurse reclaim gora history reclaim gora yero tokko tokko asirratti barattoonni baay'ee nu gaddisiisuu fi akka naaf na isaanii naanus akka kan nu godhu barattoonni baay'een an afaan Oromoo barachuun maallaa godhaa jedhu deebi'anii ani Ameerikaadha afaan Ingiliziiti biyya kanatti dominantiin afaan Ingiliziii danda'ennaan daa'imni koo afaan Ingiliziii danda'ennaan gahaadha jedhanii maatiin amananis jiru. Garuu traumaa kana qaba daa'imni namni hedduuni isa kana fayyisuudhaaf afaantu qoricha. Akka afaanni akka qorsaatti kan kennamu maaliif language itself is a part of medicine it is healing kanaafi. Afan gafa versus numalgona reclaiming history reclaiming language isa nu fide jechuda shemi tu wanir jerufi kani namni suni akas jerufi malifi afan inglizi qofa wa ombara de ujina nergat kan jeru suni esarradufi gara biraatiin afaan koo faayidaan qabu afaan koo waan tokko nan fayyadu anaa fi afaan ingilizii qofatti dhimma ba'a maayii ba'a isa oomishirratti danda'e hojii nan argadhaa'edha garuu asitti oo afaan ofiis afaan ingilizii wajjin hin barate afaan isaa suni isa guutuu isa godha jechuudha madaa sana fayyiseefiti guutuu isa godha kanaaf mana barumsaa keessatti haala gaariin hojjetaa iddoo hojiitti walitti dhufeenya namaan gaarii qabaa hawaasa keessattis walitti dhufeenya gaarii qabaataa walumaa galatti jiruu milkaa'e jiraachuu danda'a jechuudha yoo sana ta'uu baate even hedduu hojjetee yookiin milkaa'ee nama milkaa'ee jennu garuu waliigaltee gaarii namaan hin qabu taananii maatii wajjin hin qabu taananii iddoo hojiitti hin qabu taanan maal fayyada kana biraa egaa guutuu nama godhaa feeling calledha allows a person to express their full true self instead of reduced version yoon ani afaan ingilizii qofa ameerikaa keessatti dubbadhe yookiin ilmi koo yoo afaan ingilizii qofa dubbate it's reduced version ani oromiyaattin dhaladhee as dhufe tarii ilmi koo asitti dhalachuu danda'a garuu asitti dhalate lammii ameerikaati that's okay garuu seenaan isaa guutuu kan ta'u abbaan koo akkasiidha abbaan koo oromoodha gosti isaa kana asii dhufe maalii dhufe gaafa jedhee jedhu guutuu ta'a seenaan isaa lafaa ka'ee miti samiidha yookiin kan gadi bu'ee miti seenaa qaba aadaa qaba eenyummaa qaba namni sun kanaaf isa barsiisaa jechuudha deebi'ee aadaa isaattis akka boonu godha egaa kana keessatti maal jedhu warri kanarratti qoratanii turns a home language from sign of outsider status into personal strength kana jechuun afaan manatti dubbatamu kana akka afaan alagaatti ilaaluu dhiisanii afaan kun anaayyuu na fayyada afaan kun anaafiyyuu fayyina naa kenne kanaaf afaan koo nan boona aadaa koo nan boona muuziqaa kootiin tiyaatira kootiin asoosama kootiin uffata aadaa kootiin nyaata aadaa kootiin nan boona kan jedhu sana isaa kennaa jechuudha. Isa bira darbee maal qabaa hiilingii faamilii qabaa ansiistiraal windii jechuudha yeroo baay'ee egaa aadaa fi abbaa yookiin yeroo tokko tokko ilmii fi haati waliin galani ilma afaan namni natti mee jira kan ilma afaan ingilizii dubbata haati afaan oromoo qofa dubbatti ilaala gaappii jidduu uumame akaakayyuun inni koman. Akaakayyuun ijoolleen keenya baay'een otoo as Ameerikaadha yookiin diyaasporaa warri jirru biyya geessinee akka hoo isaanii wajjin akaakayyuu isaanii wajjin walii galuu hin danda'an maaliif afaan tokko dubbatan kanaafi kanas uumaa lammaffaa bridge the gap gaappii biriijii yookiin immoo riqicha ta'eeti gaappii keessattu emotional abbaa filma jettu haadha filma jettu haadha fintala jettu kan jiru maatii fi ijoollee jettu kan jiru kana hin dhiphisaa jechuudha hin dhiphisaa keessattu karaa amalaan wal baruu dhiisuu kana. Hunduma caala immoo shared survival kanaafi keessattiyyuu maal appreciate godhu sana booda abbaa isaaniitiin akkaoo isaanii akaakayyuu isaaniitiin boonuu jalqabu akkaoon koo akaakayyuun koo seenaa kana qabu aadaa koo qabatanii turaniiru kana godhanii jiru jedhu deebi'ee. Gara biolojiitti deemna sammuutti deemna sammuutti gaafa deemnu emotional truth kan jedhu qabaa sammuu wajjiniini accesses feeling memories and the cultural values stored only in the native or ancestral tongue kuni egaa sammuun keenya waan tokko stored godhee qabata jechuun yeroo hunda barannaa otoo hin ta'in akka amma warri saayikoo keessattuu saayikoo analiisisii segment for we din boda ke satu kani lufani je cura wan kana collective consciousness rani kasu collective consciousness kana namni ke satu mutanno to kokabu okini do wait jerate wan Wan yada tu wayi kapa, wan consciousnessi walo wayi ti kangkap. Yakin demak insa walo wayi ti kangkap. Fakenya fi wanta nyatam ne. Fakenya fi nya ada even time. Yerokam rafna, yerokam ribakana. Ayane nuti kabanyu. Aka conscious deep mind kenye kesa achi kesa te store ta ejra kuni ala tikan darbu jechud kanaf afan kenye gafa barannu fi afan kenye tigafa debine dubannu isatti dake wal kunna ma jechura kanafi nufayesa yokin achumat awala meta a addecite jechura nuti jireenya amma jiraannu fi jireenya maatiin keenya akaakilee abaabileen keenya jiraatan adda cite jechuudha hundee dhabna hundee gaafa dhabnu sammuun keenya waan irratti rilee godhu even survive gochuudha rakkoon tokko nutti dhufe rakkoo sana furmaata laachuudhaa fi wanti nuti itti fayyadamnu hin jiru jechuudha yoo garuu afaan keenyatti deebine wisdom in suni acce jira sammuun keenya immediately waan tokko arge fakkeenyaaf wanta nyaata hadhaa'u tokko arge sammuun keenya